mmerante ne mmabaa bere. Mmerante bere ne mmabaa bere mu, ahoɔden ne ahoɔfɛ, anigye ne ahokeka, ɛfiri Onyame na ɔde ama yɛn. Momma yɛmfa nsom no daa. Yɛn anigye, yɛn ahoɔden no a, yɛbɛhwehwɛ Onyame anuonyam kankyerekyerekyere. Aduan a yɛdi ne nea yɛnom mu a, yɛbɛhwehwɛ Onyame anuonyam kankyerekyerekyere. Hyɛ Onyame anuonyam kankyerekyerekyere. Nea ɛyɛ kyɛn so da wo da. Ahoɔden ne ahoɔfɛ bɛkyɛn so a, ɛfiri Onyame a ɔde ma anuonyam hyɛ mu. Awurade, yɛde nea yɛnyɛ yi resom wo, na yɛnya nea ɛkyɛn so, na yɛn ani agye wo mu daa. Adwuma mu nkɔso ne yiyedi no mu a, yɛbɛhwehwɛ Onyame anuonyam kankyerekyerekyere. Yɛn anigye, yɛn ahoɔfɛ no ho a, yɛbɛhwehwɛ Onyame anuonyam kankyerekyerekyere. Hyɛ Onyame anuonyam kankyerekyerekyere. Nea ɛyɛ kyɛn so da wo da. Ahoɔden ne ahoɔfɛ bɛkyɛn so a, ɛfiri Onyame a ɔde ma anuonyam hyɛ mu. Awurade, yɛde nea yɛnyɛ yi resom wo, na yɛnya nea ɛkyɛn so, na yɛn ani agye wo mu daa. Aware mu nhyira ne yiyedi no mu a, yɛbɛhwehwɛ Onyame anuonyam kankyerekyerekyere. Dibea pa mu anuonyam mu a, yɛbɛhwehwɛ Onyame anuonyam kankyerekyerekyere. Hyɛ Onyame anuonyam kankyerekyerekyere. Nea ɛyɛ kyɛn so da wo da. Ahoɔden ne ahoɔfɛ bɛkyɛn so a, ɛfiri Onyame a ɔde ma anuonyam hyɛ mu. Awurade, yɛde nea yɛnyɛ yi resom wo, na yɛnya nea ɛkyɛn so, na yɛn ani agye wo mu daa.